Batendera gavumenti yegwanga ya Iceland ewadde ekitongole ky'amanga amagatte ekikola ku ddembe ly'abaana ekya UNICEF mu Uganda ensimbi obukadde bwa dola z'America 5 n'ekitundu ng'ensimbi zino zigendeddwamu okuyamba ku gavumenti ya Uganda okulaba ng'eyongera okututumula eddembe ly'abaana ng'eyamba ku baana abazaala nga tebanneetuuka ku byenjigiriza kusa n'ebyobuyonjo mu baana. Okusinza ku Catherine Tabadde yayogerera ekitongole kya UNICEF wano mu ggwanga yatunyonnyodde ensonga zino mu Luganda.
Naye sente ze batwongedde tugenda okulaba nti twongerako ku baana bano abawala abafuna embuto nga bato ate n'okuyanga bali mu myaka 12-19 ate n'abaana baabwe abali kwegamba abakazaalibwa paka myaka 5. Na programu eno egendererwa okulaba nti abaana abawala bano bafunayoko ku sente entonotono ne bafuna omukisa okubangula baddeyo basome oba okubangula basobole okutandikawo bizinensi zaabwe. Ate era ne tutunuulira nti bwe baba bazzeeyo okusoma oba ne bagenda ne bakola abaana baabwe bayinza okuba tebalina bantu ne babalekera. Ne twesanga nti tutaddewo okusoma okwo okusookebwako mu lufutufutu tuliyita early childhood development ng'abaana bano basobola okugenda ne babeera nga basoma bazannya babaako bye bayita nga bamaama baabwe ate bonna bo bwe beeyongerayo okusoma oba okukola bizinensi.